ibhokhwe kuyidlwengule.
Kangaka into.
Hey, sikunya. Uyakhula cha. Ibhokhwe uyikhwele
mamboyi. 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 Bayafuna abantu bakho. Bayafuna abantu bakho. Bayafuna abantu bakho. Indoda ekutsha. Nansi indoda ekutsha. Indoda ekutsha.
Sachonga.
It's Joel on the mic.
Sachonga.
Oh, my boy, I'm gonna go.